Always Jesus mine. Thanks, Lord, for your love.
Thanks, Lord, for your love.
Wamtumaini yo Bwana ni kama mlima Sayuni. Hautatikisika kamwe, utakuwa imara daima milele. Bwana asipoijenga nyumba yako, huwaijenga wafanya kazi bure. Bwana asipoulinda mji wako, aulindae akesha bure. Nimempata rafiki Yesu, rafiki yangu kipenzi
Yesu,
rafiki mwenye upendo
Yesu,
rafiki yangu Mesia. Nimempata rafiki
Yesu,
rafiki yangu kipenzi
Yesu,
rafiki mwenye upendo
Yesu,
ananipenda. Mara nyingi wamenitesa tangu ujana wangu, lakini hawakuniweza. Kweli yupo Mungu, Bwana ndiye mwenye haki, amezikata kamba zao. Wasio haki na waaibishwe, warudishwe nyuma, wote wanichukiao mimi. Nimempata rafiki
Yesu,
rafiki yangu kipenzi
Yesu,
rafiki mwenye upendo
Yesu,
ananipenda.
Yesu, 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 Yesu.